Genius Sound.
Mwezi wa kuchana ninajivunia, kwani nilimpenda kweli niliwekania, moyo wangu mzima wote nikampatia. Yeah, hawezi lala bila big bomb. Anayependa na I feel nasikia utamu na bile anayaweza mina muita mwalimu. Akizungusha uno nifulu miguno, ninapagawa pale nikisikia miguno. Nikimpa chokoleti anasema nono, nikimpa big G anasema nono, nikimpa big boom anasema yes. Akitaka kitaka nampatia patia, miuno vunja chaga huko nalia nalia. Na chochota na chotaka nampatia patia, na kanyagia nyagia shamba lake la maua nina mwagia mwagia.
Anapenda Biggie Bomb, yani bomb, Biggie Bomb. Lamba lamba Biggie Bomb, yani bomb, Biggie Bomb. Anapenda Biggie Bomb, yani bomb, Biggie Bomb. Lamba lamba Biggie Bomb, yani bomb, Biggie Bomb.
Yeah, hata waseme nini wala mimi sitamacha. Mana tunapendana tuendana kama pacha. Nikitafuna kalanga siombe ukanikuta, nitakupa ya kweli we mwenyewe hutojuta. Si my lover name zote utaita, ninakula kwenye meza hata kwenye ukuta. Amedata na mimi, nimempenda na mimi, hata amseme malaya sasa ni mwache kwa nini. Yeah, vile ni fundi wako katika katika, hajani ita nina itika itika, bali nafikisha kileleni anafika. Big Bomb anapenda kuisifia, anasinzia mkononi kashikilia, kwa utamu kimisi huwa mpaka nalia. Anasinzia mkononi kashikilia, kwa utamu kimisi huwa mpaka nalia.
Mini wake ni wake tu, akitaka na mpatu, anapenda yangu chatu.
Anapenda Biggie Bomb, yani bomb, Biggie Bomb. Lamba lamba Biggie Bomb, yani bomb, Biggie Bomb. Anapenda Biggie Bomb, yani bomb, Biggie Bomb. Lamba lamba Biggie Bomb, yani bomb, Biggie Bomb.
Akitaka na mpatu, anapenda ya kuchatu.
King Razo kuchana bebe. Hii nyingine tena.